Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza, Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda, mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3, muri kumwe na Thomas Kamirindi, mukanya n'ikiganiro muri Sanga, turavuga ku buhamya n'inama by'umuntu warokotse genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, Philibert Muzima. Ariko mbere yuko tugera ku kiganiro muri Sanga, Oriane itangishaka turi kumwe no muri studio. Oriane, wabanza ukabwira abantu amakuru make yo mu Burundi.
Ego cyane, ndabaramukije mwese muduteza amatwi. Umushikiranganje w'umutekano mu Burundi Alain Guillaume Bunyoni aragabisha abashaka guhungabanya umutekano bakoresheje ubuhinga bwa none ko ubu igipolisi gifise ubuhinga bwo kubafata gikoranye n'amashirahamwe y'ugutumatumana kw'amakuru. Yabivuze kuri uyu wa kane mu gihe kuva ku 17 gushika ku 20 z'uku kwezi ari misi yitiriwe ubuhinga bushasha bwo gutumatumana ko ibindi. Kuri iyi nkuru turi kumwe na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza. Eloge, turi kumwe.
Ego me Oriane.
Ego Eloge, bumwe muri ubwo buryo abakoresha ubuhinga bwa none mu guhungabanya umutekano canke gukora mabi agabisha n'ubuwe.
Ego umushikanganje Bunyoni yavuze ko mu bisanzwe abakoresha ubwo buryo bwa none technologie de l'information de la communication mu gifaransa kenshi babiba abantu baciye mu matelefone yabo ahandi bagakora ibikorwa byo guhungabanya umutekano cyane bakandika amakuru atariyo cyane naho ugasanga bashize kubugangurukana bumenyi internet ibintu bihungabanya abantu mu gateka kabo cyane byo kubabeshera. Ariko akavuga ko igipolisi gikoranye n'aya mashyirahamwe yo gutumatuma nako amakuru ubu uye atamuntu yo kwijajara cyamaze kuronka ubuhinga bwo gukurikirana bene abo bantu kubafata kandi ngo hari benshi bamaze gucakirwa.
None ubwo buhinga bwo gufata abagizi ba nabi yasobanuye ubwo ari bwo bazomenya umuntu yakoze amabi bitewe naho bari canke no na nimero azoba yakoresheje.
Umushikiranganje bunyoni ntabyasiguye, ariko kuva mu kwezi kwa gatatu aha mu Burundi umushikiranganje w'ikigo cya leta yaranditse ikete ashyiraho itegeko uburenganzira ikigo cy'igihugu kigerwa kuraba itumatumana kw'amakuru n'ingera amashyirahamwe y'itumatumana kw'amakuru akora aricyo AFPT, yuko ata muntu mu Burundi yosubira gukoresha nimero zirenga zibiri zo mu ishyirahamwe rimwe ry'itumatumana kw'amakuru atabanje kubisabira uruhusha kugira ngo barabe ibimutumye, kuko ngo basanze benshi mu bahungabanya umutekano n'abagizi ba nabi bakoresha inimero zibiri kandi ugasanga ntizanditswe no ku izina ryiwe. Mbese icyo gikorwa kiko kirabandanya cyane aho abantu usanga ari mirongo bagiye kwiyandikisha muri ayo mashyirahamwe y'ubutumatumana kw'amakuru kugira ngo by'ukuri barabe yuko inimero yawe y'umuntu iba yanditse ku izina ryiwe, baheze basuzume bamenye n'umwirondoro wiwe ahaba yaturuka n'icyakora.
Urakoze cyane gose Eloge Willy Kaneza, uze kuduha ibindi kuri iyo nkuru mu buryo burambuye mu kanya kari imbere. Urakoze cyane. Edouard Nduwimana, icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka yahawe agashimwe n'ishyirahamwe Ntabariza ryahoze ari ry'abanyororo igihe bariko barahimbaza imyaka 10 bamaze bidegemvya. Ibindi kuri inkuru reka twumve mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze. Jean Bosco, iritangwa ry'aka gashimwe kahawe Edouard Nduwimana ryabereye he? Impamvu bamushikirije ako gashimwe niye? Allo Jean Bosco,
ngamateka yaronke ako gashimwe mu nyubako za lise ya Kanyinyana nga mu gisagara ku mukuru w'intara ya Kirundo. Agashimwe rero yagahawe n'ishyirahamwe Ntabariza iburikiyemo abahoze ari abanyororo bariko bahimbaza imyaka 10 barekuwe. Iryo shyirahamwe rero nk'uko urirongoye Byamari Nshimirimana avuga yuko ryashinzwe ubwa mbere n'abanyororo bari bafungiwe ibya politiki barekuwe kuva mu mwaka w'2006 leta y'u Burundi. Uno munsi ariko akavuga yuko uno munsi ishyirahamwe ryuguruye imiryango abandi banyororo abari bose bafunguwe ndetse Nduwimana akaba yagaronse nk'umuntu yitayeho ibibazo by'abanyororo na cyane cyane abanyororo bari bafungiwe bya politike mu ntara ya Kirundo aho yari umushikirizamanza wa parike mukuru ya Kirundo.
Murakoze cyane gose uze kuduha iyo nkuru mu byo burambuye mu kanya kari imbere. Murakoze cyane gose reka tubaha kanya muje muri cha kiganiro muri sanga.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Facebook VOA Radio yacu. Muri sanga imbibe de leur sang gravé de leur nom ni igitabo Philibert Muzima amaze kwandika. Muzima yarokotse genocide yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Iki gitabo rero yanditse ni byamubayeho uko yishwe ntiyapfa byabereye iwabo ahakomoka imugombwa mu cyahoze ari prefecture ya Butare mu majyepfo y'u Rwanda. Philibert Muzima si wa mbere wanditse ubuhamya bwe ku byamubayeho muri genocide. Mu myaka 22 ishize genocide ibaye hari benshi banditse amateka yabo akaga bahuye nako. Hari n'abandi batari abanyarwanda babyanditseho bakoze ubushakashatsi babyandikaho byinshi. Hari amasinema menshi yakozwe kuri genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Hari amaraporo menshi yakozwe kuri iyo genocide ndetse n'imanza zarabaye muri bukaza gacaca amateka zanditse ukuntu byagenze muri genocide. Hari n'ubutabera mpuzamahanga nyamara. Philibert Muzima yabaye umunyamakuru mu Rwanda kuva mu mwaka w'2000 atuye muri Canada. Akorera ikigo cy'imisoro n'amahoro cya leta ya Canada, arubatse, afite abana batatu. Muzima azanye iki gishyashya muri iki gitabo cye imbibe de leur sang gravé de leur nom, nyuma y'ibi byose byanditswe, nyuma y'ibyavuzwe, nyuma y'ibyashyizwe mu mashusho. Muzima aribaza kandi ati baratubwira ngo twibagirwe. Ese kwibagirwa birashoboka? Ese byagira izihe ngaruka? Kwibagirwa nimba binashoboka ntibyatuma haba indi genocide? Hejuru y'ibyo, nk'umuntu wishwe akanga gupfa, Muzima ashobora kubabarira? Abarokotse genocide bashobora kubabarira? Mu yandi magambo, kubabarira birashoboka, kwiyunga birashoboka? Simbatindiye mu magambo, nagira ngo mbazanire umushyitsi Philibert Muzima. Philibert Muzima, muraho murakomeye?
Muraho kabiri ndiwe.
Uratangaza iki?
Ndaho komeye.
None ko wanditse igitabo hejuru y'ibindi byinshi maze kubivuga mwiri buriro, iki gitabo cyawe kizanye iki gishyashya?
Iki gitabo cyanjye kije ari ubuhamya bwanjye mu nzira y'umusaraba nanyuzemo muri 1994, ariko ni ubuhamya bwerekana uko irimbura abatutsi ryabaye mu karere mvukamo aho nari ndi umugombwa. Kikaba kizanye igishya ko mvuga ko abantu bishwe batagomba kuguma bavugwa nk'imibare ngo tuvuge ngo ni miliyoni gusa, ese ni miliyoni yande nande? Njye rero ngerageza gukora umushinga wo kwandika amazina y'abanyeshuri twiganye, abarimu banyigishije, abaturanyi, ari duturanye, inshuti zanjye, abo nibuka. Ntabwo ari akazi k'ibarura, ni akazi ko kwibuka. Avuga ngo hapfuye nde nande, wo kwande ayahate, kugira ngo atazazigara miliyoni gusa y'abapfuye batagira izina, batagira isura, batagira amateka.
Mu yandi magambo ngo batibagirana bakazimira.
Ndetse ku rutonde nyine hariho urutonde rw'amazina y'abo bantu nari nzi twabanye aho nanyuze hose mu mashuri abanza, mu yisumbuye no mu iseminari nkuru. Aho twari duturanye harimo urutonde rw'amazina y'abo mbasha kwibuka.
N'abavandimwe na bene wanyu mu muryango bose?
Rwose n'abaturanyi n'inshuti. Havuga uko babayeho, sivuga n'uko bishwe kuko nta n'ibyo nzi. Icyo nshaka ko tuzakomeza twibuka babayeho bate. Nkanabivuga kuko niba asigara batakibu nta ukibibuka bizaba bimeze nkaho batabayeho bityo n'abahakana genocide bazakubwira ngo ariko ubundi hapfuye sinzi niba nibuka umukoroneri Bagosora abwira umunyamakuru Igoma uriya 94 cyangwa 95 ngo muzaza nabo nishe banshinje ubwo yaravugaga ati mubanze mwerekane ko babayeho mbere yo kunshinja ko nabishe
ako kazi se ko kwandika ayo mazina wabikoze wibuka amazina yabo cyangwa hari ubundi buryo wifashishije kugira ngo ayo mazina uyashyire mu gitabo cyawe
nabanje kwandika bo nibuka byo bwanjye noneho ngeraho mvuga ngo ntabwira n'umwe nsiga inyuma ntangira kwibukiranya n'abavandimwe banjye ntangira kwibukiranya n'abo twarokokanye ntangira kwibukiranya n'inshuti cyangwa abo twiganye imbabaza ntiharya kanaka yavukaga he yitwaga nde aya mazina ye nyakuri ngira ngo nk'uko mbivuga ntabwo yari bafansama akazi ka memoire
Philibert Muzima Philibert Muzima mukanya ndaza kugusaba usobanure iki gitabo cyawe interuro umutwe wacyo mbese ingito yacyo imbibe de leur sang gravé de leur nom icyo bivuga ariko reka tweye gutinda ahubwo dutangire tubaza abantu turaza kubibona umwanya wo kubisobanura kuko barategereje uwa mbere dufite kuri telefone ni Johnson Johnson wiriwe
Halo
uriwe neza
Yere amahoro.
Yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ndo gitekerezo na refe. Kuno za kuri genocide yakorewe abatutsi bayo mu Rwanda. Ntabwo kwibuka ni ngombwa kandi kuzirikana ibyabaye. Biba karusho kubimeje neza kubisobanura urubyiruko kuko nizo mbaraga z'ejo hazaza. Kandi kucyo kutanga imbabazi imbabazi zigomba gutangwa ariko imbabazi mbibona saga hato imbabazi birwa wagiriwe na wahemukiwe n'uwahemutse bivuze ngo hagomba kugira bakicara hamwe wa wundi wahemutse n'uwahemukiwe kuko baganiriye bishobora kuza byabindi cyamugeni ejo mu gatondo usanga habaye ibindi bindi kandi ikindi mw'abana batibyuka nk'urubyiruko bagomba kwigishwa amateka nyayo
ye Johnson urakoze
amurakoze
Philibert we Johnson azanye ibintu bibiri muri iki gitekerezo cye icya mbere ni ukwigisha abana amateka usa n'uwabikomojeho uvuga uti abo bantu batazazimira nkaho batabayeho ndakeka ibyo ngibyo ari mu rwego rwo kwigisha ariko akazana n'ikindi cyo kubabarira nkawe barakutembaguye barakurasura komere kufite ibikomere uho rugendana ushobora kubabarira
kamiri ndiye kubabarira birashoboka ariko bigira uko bikorwa kubabarira bigomba gukurikira ubutabera umuntu wishe nabanze aburane akatirwe noneho bamubwire bati dore igihano cyawe ngiki noneho asaba imbabazi cyangwa ahitemo kwemera igihano na ariko kubabarira utaraciriwe urubanza ngo abazi ingaruka z'icyaha yakoze azaba azasaba n'imbabazi z'iki ubutabera igihe butabayeho ngo umuntu igihano kimurye noneho yumve ko agomba gusaba imbabazi naho nidutangira gucuruza imbabazi nk'abacuruza inzoga y'inteme nabo tubabarira batabishaka bizaba ibyampana ngende njye noneho nk'urugero mu kiliziya ndi umukirisitu gatolika tujya mu ntebe ya penitensiya ukavuga ibyaha byawe ukabisabira imbabazi ntabwo ndabona umupadiri uhagarara ku munara wa kiliziya yiwe ngo atanga busorisiyo generale no kubataje gusaba imbabazi. Hagomba ko uwakoze icyaha atera intambwe yo kujya gusaba imbabazi, noneho akerekana ko koko kimubabaje, ko kandi afite n'umugambi wo kutazagisubira. Noneho uwakorewe icyaha yabona ukwihana ugusaba imbabazi ari ibintu bivuye ku mutima, atari ibya nyirabureshwa kuko yishakira kugabaniriza igihano cyangwa kuko twategetswe kubabarirana akababarira. Birashoboka rero, ariko jyewe mbona mu myaka ishize haba za politike za leta, haba inyigisho z'abanyamadini, bya bindi abahinzi bafata ikimasa inyuma yacyo bakahashyira ikimashini kigenda gihinga, ushyize ikimashini imbere y'ikimasa ntibigenda. Ukwihinga, ukubabarira bigomba kuba ingaruka z'ubutabera, ntabwo kubabarira bibanziriza ubutabera.
Noneho rero kwigisha amateka nyakuri, Johnson nawe yabikomojeho, nk'aka kazi wakoze ko kwandika amazina yabo mwabanye, yabo mwariranywe, y'ababyeyi n'abandi, biri muri urwo rwego ubwo
cyane rwose. Kuko kwigisha bizadufasha kutibagirwa, byandikwe bimenwe, tumenye ko jenoside yagenze, bamenye ko abahutu bishe abatutsi.
Abahutu bamwe, ntabwo ari abahutu bose.
Oya, ntabwo ari bose, none tutaravuka nawe yarishe na abishe bari abahutu, ariko abahutu bose ntibishe. Biranantangaza cyane ko tuvuga ngo jenoside yakorewe abatutsi, ariko ntituvuge n'abayikoze. Ukagira ngo ese yakozwe nande? Ni abanyamahanga baje bica abantu, abandi ngo ni interahamwe zishe abantu. Ese muri 59 interahamwe zabagaho? Ariko abatutsi barishwe, bishwe n'interahamwe se? Muri 2003 abatutsi barishwe, ariko interahamwe ntizabagaho? Muri 90 hari henshi abatutsi bishwe, ariko interahamwe ntizabagaho? Icyita rusange kubishe muri 59, kubishe 2003, kubishe 94, ni iki? Ni ukuba ari interahamwe cyangwa ni ukuba ari abahutu? Ntabwo mvuga ngo bose barishe. Niyo mpamvu nshaka ngo ubutabera buveho butwereke ngo ninde wishe ninde utarishe. Uwishe ahanwe, nansaba imbabazi nzimuhe cyangwa na leta izimuhe, kuko nayo ifite ubushobozi bwo kuzitanga. Ariko habagarirwe uwakoze icyaha. Hari n'ibindi byabayeho ngo abahutu bagasaba imbabazi z'icyaha batakoze, ibyo byose kamirindi we. Ubu ngubu umwana wanjye nintambura amafaranga cyangwa ninguhemukira, umwana wanjye azaza gusaba imbabazi ku icyaha ari gatozi byakozwe n'uwakoze icyaha,
ngo ninjye kumubuza amahwemo?
Abishe abantu bagasaba imbabazi, utarabishe arazisabira iki? So kwandika rero kuri jye ni ukuvuga ko hari abishe abatutsi barishe nabi, ntitugomba kubyibagirwa kuko nitunabyibagirwa bizongera. Hanyuma ni ukubigisha ko muri ubwo buzi bwose harimo n'abahutu bake bagize neza, kuko n'abatutsi barokotse, no kugira ngo inkotanyi zibasange benshi zabasanze ari uko hari uwabaha gutuzi. Kuko ntabwo twihishe mu minyobo ngo tumarimo amezi angahe zize zidusange tutarya tutanywa, n'abake barokotse bafite ababarokoye. Mbere y'uko inkotanyi ziza kubarokora, hari ababahishe, hari ababagaburiye, hari ababagira impuhwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Turi kuganira na Philibert Muzima, wanditse igitabo, ari kuduha ubuhamya bwe, ariko cyane cyane tunibaza, adufasha kwibaza, ese nyuma y'amahano hari ubundi buzima bushoboka? Muri urwo rwego eske kubabarira birashoboka? Mumbabarire, mbivanze n'igifaransa niyo yayo. Birashoboka kwiyunga, birashoboka. Nibyo rero turimo kuganira na Philibert Muzima. Kuri telefone dufite Jean-Marie. Jean-Marie, wiriwe?
Please hang up and try again.
telefone ya Jamari igomba kuba yacitse. Noneho duhamagare Terera. Terera wiriwe?
Yiriwe.
Ufite ikibazo ariko rero ugire mu magambo magufi. Yego.
Nagira ngo nshimire uwo mutumirwa. Ariko nanamubaza n'ikibazo arebye imyaka isambutse jenoside ibaye kugeza n'ubu ngubu mu bantu urebye ari abantu usanga bafite nk'uruntu runtu cyane cyane kuri biriya byo gutanga imbabazi ugasanga nimba ari umuntu uje gusaba imbabazi cyangwa ari uwuzihabwa ugasanga ntago avugishije ukuri muri makeya n'uzimuhaye ugasanga nawe azimuhaye wenda ari ukugira ngo yitwe yuko azimuhaye ariko muri make nazo amuhaye nkaba namubaza ari uwutanga imbabazi ari n'uwusaba imbabazi hakorwa iki kugira ngo babe babasha kwiyumvanamo ubwabo bagahana imbabazi nyambabazi atari bya nikize cyangwa ngo ngaragaze yuko namuhaye imbabazi ariko muri make mu mutima we atarazimuhaye.
Terera urakoze.
Namwe murakoze.
Duhamagare na Alfred noneho muzima abasubirize hamwe. Alfred wiriwe?
Wiriwe neza.
Ufite akabazo?
Yego cyane rwose.
Mu magambo magufi umwanya ni uwawe.
Mbere na mbere mbanje gushimira Radio Ijwi rya Amerika.
Yego.
Duha umwanya wo kugira ngo tuganire ku bibazo bya kubaka sosiyete nyarwanda nk'uko yarasenyutse mbere ya 1994 ndetse no muri 1994 ku buryo bukabije. Tukaba turi gushaka twakunga iyo sosiyete abantu basubire uko bari bameze na mbere. Noneho nkajya nkurikije ibyo uyu muvandimwe wacu amaze kuvuga afite ibitekerezo byiza ariko nkamubaza mu by'ukuri biragaragara ko hashize imyaka irenga 20 iyo amahano abaye kandi ntekereza yuko igihugu cyacu baracyigisha ariko biragaragara ko hari abantu batarumva ni uruhe ruhare rwe mu kumanuka akaza hasi muri sosiyete agatanga ubuhamya ndetse akigisha abantu ku mpande zombi ari abahutu n'abatutsi kugira ngo hagaruke ubwiyunge nyabwo atari bya bindi byo kuryaryana. Murakoze.
Alfred na urakoze. Philibert we wabumvise rero aba bantu babiri
babanje gushimira ko avuze ko hari abasaba imbabazi bya nyirarureshwa hakaba n'abagitanga bya nyirarureshwa ese bituruka hehe bituruka ku izo mbabazi zisa n'izihatiwe leta ifite ukuntu ishyira imbere ubwiyunge kuruta uko ishyira imbere ubutabera amadini menshi usanga yigisha kubabarira kuruta uko yibagirwa ashyira imbere imbaraga mu kwigisha ubutabera no gufasha ubutabera ndavuga urugero nigeze kujya mu kiliziya ahantu nsanga banditse ngo nutanga imbabazi uzagira amahoro bakaba bashyizeho igishushanyo cyerekana umuntu ngo wanze kubabarira shitani irimo kumukurura imujyana mu muriro ntabwo abacitse ku icumu dukeneye stresse ubwo kuwudutesha umutwe batubwira ngo nitutababarira tuzajya mu muriro ndababarira nde ese kuki batashyizeho n'ikindi kivuga ngo nudasaba imbabazi uzajya mu muriro inyigisho rero zihari aho ubutabera bukiri aho ubwiyunge buhabwa imbaraga nyinshi kuruta ubutabera bakereka umuhutu wicanye ko afite inyungu mu gusaba imbabazi kuko azagabanirizwa igihano cyangwa azabura nari hanze cyangwa azanahanagurirwa igihano bituma abona inyungu mu gusaba imbabazi bya nyirarureshwa kuko yamaze gukora imibare agasanga afite inyungu nyine mu kuzisaba azisabye atanemera icyaha azisabye akiripfira ko atabamaze kuba hari n'abo tugomba gusaba imbabazi ndetse baranatakaje n'ubutegetsi bitwa ko barwaniraga ariko arazisabye umurezi kato wawe rero nawe ntange aha ni mara kubona se uri mu nsaba imbabazi bya nyirarureshwa hanje ndaze guha bya nyirarureshwa kuko nanje nanone tashwa yo kutakubabarira
none subwo hakorwa iki
kurwanya politiki ya leta kandi sinshaka kubyica
terera arabaza ati hakorwa iki kugira ngo noneho imbabazi zisabwe imbabazi zitangwe ari imbabazi nyambabazi hakorwa iki
icyambere ni ubutabera nabivuze reka mbisubiremo
niyo
hataba ubutabera bugaragaza bicanye bukabereka igihano noneho igihano cyamara kumurya kabisa akumva ko ari we ukeneye gusaba imbabazi akazisaba kuko abihatiwe ntazisabe kuko abihatiwe azisabe kuko yumvise ububi bw'icyaha nazuza afata umuntu utarigeze ufungwa umubwira ngo nasabe imbabazi harazisaba nyine kuko bimusabye uzafata n'umuntu utarishe ngo nasabe imbabazi mu izina ry'abahutu azazisaba kuko nyine ari umudeli bose bagomba kubivuga bose bagomba kugaragara kuri mikoro natwe tubone barimo baratera iyo basabwe natwe twikirize ariko nta mwimerere urimo kandi icyo dukeneye abiciwe dukeneye kubona ko abatwiciwe bababajwe koko n'ibyo bakoze bakaza ariko ubwabo ntawubasunika bakadusaba imbabazi bakiyemeza no gutanga ikintu cy'ibyaha bakoze naho n'umubwira gusa ngo nasabye imbabazi kuko babinsabye nanjye ndakubwira ngo nzi duhaye kuko babinsabye nzi ko ubu turadushyira munsi y'umusambi noneho ngeze ku kibazo
cya Rufredi ni ikibazo cya Rufredi
ikibazo cya Rufredi ati leta iragerageza uruhare rwanjye mu kumanuka ngo nigishe ni uruhe kamirindi we narigishije kandi n'ubu ndakigisha niwe wanditse uba wigisha iki gitabo nikigende kijye mu mashuri kijye mu biganiro bakijye n'impaka bazasanga n'inyigisho na kuva jenoside yaba nakoze akazi ko kwigisha ububi bwa jenoside naranditse na n'ubu ndacyandika kumanuka nkajya kuri tere mu Rwanda igihe cyose nabibonera ubushobozi cyangwa ndetse noneho isi yabaye umubumbe no kwigisha abanyamahanga nabwo ni akazi nako ndagakora uko nshoboye
Radio Ijwi ry'Amerika yego komeza
ndavuga ibyo ntemera n'ibyo mporamo jenoside ni ikintu cyamaze n'ababyeyi cyamaze n'abavandimwe n'umwanzi wanjye sinakimwifuriza
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri sanga Philibert Muzima noneho dusubiye inyuma gatoya imbibe de leur sang gravé de leur nom ni ku gitabo cyawe wakise mu magambo make ushaka kuvuga iki
ndashaka kuvuga ko ari u Rwanda ari isi yose ari n'iki gitabo ni abantu bacu amaraso y'abanyarwanda amaraso y'abatutsi bishwe ijambo mbibe sindi ko narivuga mu kinyarwanda ariko noneho mbabwire ibyo mbona ibyambayeho kuko nandikaga ubuhamya bwanjye namaze kunyana hari ahantu nagiye kwihisha mu gihuru inyota iranyica ndimo ndava amaraso maze iminsi ntarya n'iki nza kugera aho ndavuga ndi mu guca no gupfa ariko kwitwa n'inyota byo biragatsindwa hakaba hari iriba ryari ahantu hafi yanjye ndavuga ntireka mpaguruke njye kunywa amazi ntambuka ngenda njye kunywa amazi nakandagiye nashaye mu kiziba cy'amaraso ubutaka bwari bwatose amaraso y'abantu banjye nibe n'ibititiri igice cya mbere grave de leur nom nanone ni ukuvuga ngo amazina yabo aharaze u Rwanda amaraso yose yabo aharaze n'isi ntabwo bagomba kuyagirana ngo basigare ari umubare gusa tuyibuke mbega grave de leur nom ni umutwe uwo muvugo nari nahimbye ni kera ntabwo ari muremure nshobora kuwusomera babumva
mbere yo kuwusoma uvuze ngo ni kera kera ni ukuvuga nk'umuhe mwaka
nibaza ko ari nko mu bihumbi bibiri na gatanu hashize hafi imyaka icumi
none ubwo wadusomeramo gakeya se kugira ngo tugire igitekerezo uko bimeze
yego nara umuvugo witwa ngo baharaze u Rwanda ntibari indoka ntibari inzigo ntibari inyenzi cyangwa abanyazi ntibari umubare si miliyoni bari abantu nkawe nanjye bagiraga izina n'amateka tujye tubibuka tunabubake bagiraga igihugu u Rwanda bagira ubwoko ari abatutsi aribwo bazize bajya kwitwa mu irimbura abatutsi rya 1994 tuzabibuka ingoma imitaga tubahe icyubahiro cy'abantu kimwe bambuwe igihe bitwa baragisubizwa bagihorane amazina yabo ari mu mateka aharaze u Rwanda n'isi yose mbatuye n'iki gitabo bagiture amazina yabo agihe umusozo maze tuzabibuka ubudasoza asomwe na bose amenye hose by'igihe cyose n'uyu muvugo ikize mu gifaransa interuro yawo niyo yahaye interuro y'iki gitabo Grave de leur nom
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri sanga umushyitsi mukuru ni Philbert Muzima yanditse igitabo imbibe de leur sang grave de leur nom ni interuro irimo ingingo ebyiri yamaze kudusobanurira kuri telefone dufite ntakirutimana we urahura akomeye
ndabumva ndakomeye
yego nawe ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo cyawe mu magambo magufi
magambo magufi ragomba mbaze uyu mutumire mwatumire ngaho saa kumubaza ati mbega none iyo nyarwo koko ryagiriwe abatutsi byo mu Rwanda uho abahutu ntabwo baba barapfuye noneho abahutu baba barapfuye ubu bo kwitura iki bo bazandi none bo kwagiriza ndeka ko biciwe n'abandi ikibazo rero ngumanura babaze uyu mutumi ari ku murongo agire inyihumure ampaye
ye nta kirutimba urakoze
hello
yego ye Muzima we uyu nta kirutimana wamusubiza iki
namusubiza ko aho nari mugombwa mbonye abatutsi bitwa nakurahira ko nta muhutu nigeze mbona witwa niba hari ahandi hishwa abahutu icyo nzi kindi naba narakurikiye ariko mu buhamya bwanjye nta muhutu nabonye witwa aho nari ndi iwacu mugombwa niba hari abandi bahutu bishwa uko nirirwa nsaba ubutabera nabo bazahabwa ubutabera icyo nakongeraho ni uko nta bahutu bakorewe itsembabwoko habaye irimbura abatutsi ryakozwe bagamije kurimbura ubwoko bw'abatutsi ibyo ni ibintu nahagazeho ni ibintu byankozeho niba hari abishe abahutu nabo bagomba kuzabibazwa niba hagomba kubaho ubutabera ariko icyo mpagazeho ikindi nzi ni uko nta ntambara jenoside yabaye bica abatutsi uwaje guhagarika jenoside yaza akurikiza amasezerano y'i Geneve ubanza ntawe yari gusanga akiriho njya nibuka ko ingabo z'abarusiya Union Sovietique Armée Rouge iyo iza kuza bagenda nk'abaki ntabwo bari kugera Auschwitz Birkenau ngo bagire uwo basanga akiriho nibaza ko nanone guhagarika jenoside icyaha gikomeye nka jenoside biragoye kubivuga mu kinyarwanda ariko ugomba gukoresha imbaraga zose zishoboka kandi niba hari abapfuye muri iyo nzira yihuta ijya guhagarika jenoside nta wabishe agamije kurimbura abatutsi ariko nanone ntiyari kugenda yitonze ngo atagira uwahutaza ngo azagire n'uwo arokora habwo mvuga ko kwica umuntu urengana bitagomba guhamirwa.
Mhm.
Icyo mpamya nuko nta muntu wakorewe genocide.
Mhm.
Icyo mpamya nuko yatse mugombwa nta muhutu wishwe nzi n'ahantu mvuka imirambo nabonye yose ni y'abantu nari nsanzwe nzi nta murambo w'umuhutu nigeze mbona nta n'inkomere y'umuhutu nigeze mbona. Sinzi niba nsubije ikibazo cye neza.
Ndibwira ko ashobora kuba yabyumvise ariko reka dukomeze. Noneho duhamagare Emile. Emile, wiriwe neza?
Ndabamukije.
Nawe ikibazo cyawe mu magambo magufi?
Ikibazo cyane nagira, si ikibazo ni nk'intererano.
Eh ariko mu magambo magufi?
Ego, umuntu yanitse afata umwanya nk'uyu wose ariko arashaka ku bintu by'ama genocide by'abahutu bishye abatutsi cyangwa by'abatutsi bishye abahutu. Jewe sinasaba yuko umuntu yofate umwanya konona amahera yiwe atandika ibitabo asohora agira ama impression ku bintu nk'ibi kuko nimba twarabikiye nko mu Burundi cyangwa mu Rwanda ntidarikwiye ko amabigara kwabasubira kubitwibutsa bashaka kubitwandikira nka tubutsa batukira abagene kuko biratugena bikwibutsa abo twabuze cyangwa bitwibutsa kahise kabi bishobora no gutera ingorane mu muco cyangwa mu buzima. Ko rero igihugu cyangwa isi iri mu bibazo by'iterambere umuntu yarakwiye gufata akandika murazi ko mu Burundi siko cyangwa no mu Rwanda ndetse no muri Afurika ndiko tugwana n'ibigo n'ikibazo cy'akazi abagene benshi barakenye ntiyarakwiye rero gugembana nta ntiyarakwiye gukoresha umwanya ariko yandika ibyo by'amacakubiri cyangwa by'amagenoside ahubwo yarakwiye guta umwanya yandika igitabo abwira abagene ko bukwiye urwanda kugira ngo nabo batere imbere cyangwa rero se umuntu atere imbere ibyo byose ko byabaye twasasombeye tukakira cyangwa tukabivamo akandika ku bindi bituma Uburundi butera imbere cyangwa u Rwanda rutera imbere ndetse na Afurika. Murakoze.
Ye Emile wamusubiza iki se Philibert we?
Nubwo n'ahantu hari itongo ujye umenya ko habaga inzu. Ese urubaka urajya nko kubaka ahahoze itongo. Itongo nubwo icyo kwari Burundi twitwa ko tuvuga ururimi rumwe ariko itongo mu Kirundi ntabwo bivuga ururimi.
Bivuga umurima.
Itongo itongo n'ahantu hasenyutse inzu. Nuwiye kubaka gusa ukubaka gusa utagomba kureba impamvu urimo wubaka mu itongo uzongera usenyerwe hanyuma ukomeze wubaka bwongera usenyerwa. Nkavuga ngo nitutabanza kumenya ko habaye genocide irimbura abatutsi byasenye ibintu byose u Rwanda rukaba rurimo rwisanasana n'urwisana rutabanje gukuraho n'impamvu ituma basenya tuzahora kubaka tunasenya kandi nta n'umwe ubyungukiramo. Ahari amatongo haheze amazu niba gushyiramo n'imiturirwa utabanje gukuramo gukuraho icyatumye mbere hasenywa bone shanse. Avuga rero nandika ibitabo kuri genocide tukamenya ko akazoza kacu tugomba kumenya n'akahise tukamenya ngo byagenze bite kugira ngo u Rwanda rugere hariya twakora iki kugira ngo tutazasubirayo. Noneho tukubakira ku musingi uhamye utarimo za mine za macakubiri z'ihonyabwoko.
None se Emile hari akandi kantu yashyizemo nifuza ko wasobanura n'umutima wawe wose ati urandika amacakubiri wamusubiza iki?
Emile ntabwo nkeka ko yari byasomye igitabo cyanjye kwandika ibyambayeho nkatanga ubuhamya bwanjye nabaye victime w'amacakubiri ariko ntabwo mbere w'amacakubiri. Ndavuga uko byagendekeye umuryango wanjye ntabwo umwana wanjye utagiye bigira birasenge kandi nari mfite bashiki banjye bane nakora nkabo ntabo n'ingenzi ngo kugira ngo ntamwigishe amacakubiri ahubwo kandi agize neza kumva gifite ikibazo kuko mu bintu byambera ubwoba nandika wamugani nashakaga kuvuga ndiko umwana wanjye umuntu wese uzasoma iki gitabo ashobora kuzasoma umujinya undimo urwango rundimo kandi ko atari cyo nshaka guha umwana wanjye. Nshaka kumubwira amateka ariko nkanamubwira ibintu byubaka ntimwubaka. Ujya wibuka filime bandika ngo Ansana na Bibi nuko hari imizigo zirimo ziyarashe ntabwo nifuzaga kwandika igitabo umuntu azasoma akamera nk'ubuye kureba filime dorere nashakaga kwandika ubuzima bw'abantu banjye babayeho bate babayeho gute bishwe gute ntabyo nzi ntabwo mbitsimbaho niko bishwa nanditse rero nashatse n'abansomera kugira ngo bambwire niba hatarimo urwango rwinshi niba hatarimo umujinya mwinshi kuko umujinya wo nari mufite urwango rwinshi nari mufite ntiwakwicirwa abantu bangana kuriya ngo bigusize nta gikomeye ariko nanone nkavuga uyu mutima mubu ndimo sinshaka kuwuha umwana wanjye kuwuha n'abazakoma icyo gitabo ahubwo bazibaze ngo byagenda bite ngo bigere hariya twakora ikindi tutazahasubiza ntabwo nandika urwango ndandika ingaruka z'urwango nderekana ububi bw'urwango bw'amacakubiri n'icyo namusubiza
hanyuma nkunganiye abahanga bavuga yuko umuntu wibagirwa amateka ye byanze bikunze aranga akamugarukira cyane cyane iyo ari amateka mabi rero ku bantu bakiri batoya nka Emil ntabwo amateka mugomba kuyirengagiza nimwirengagiza amateka mabi azabagarukira ibyo n'abahanga bagenda babivuga buri gihe Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho duhamagare Nkuru Nziza Nkunzimana nako Nkunzimana urahura akomeye
ego n'amahoro
n'amahoro rwose ikibazo cyawe mu magambo magufi
nagenda mwaza ikibazo kimwe kubyerekeye kubabarianira ukuntu abantu bose bani mbabaze hanyuma bakababarianira
ariko se Nkunzima umenye utakurikiye iki kiganiro kubera ko yabisobanuye inshuro ebyiri avuga yuko habanza kubaho ubutabera hanyuma uwakoze icyaha nawe akagenda agasaba imbabazi kandi n'umutima we noneho nawe akazihabwa atanga n'urugero rw'umu ati padiri ntabwo aguha imbabazi utagiye mu ntebe ya penitensiya ubwo rero watubabarira tugakomeza
icyo nacyumvise mugabo hari icyo ntatomokewe neza nicyo gituma yemeze nk'uko igaruka ko kuko hari ahantu usanga haheze imyaka myinshi ibyo bintu byarabaye abantu bakamera nk'ukume ngo barabyibagiye bitakiba mugabo bikaza mu myaka myinshi cyane nagenda mwazi yuko bidashobora guca bituma haba urwanko muri icyo gihe mu gihe abantu umwe wese amenya ati ni naka mu gihe hari haheze igihe kirekire bitavugwa nicyo nagira ndamubaza nte ku mucyo
mu yandi magambo kwibutsa ibyabaye urakeka yuko bishobora kuzana imijinya n'inzangano
yego nicyo nashaka mpe ku mucyo kuko hari igihe bashaka kuvuga ngo tuvugane ukuri kugira ngo turekuriranire hanyuma uri kuraraba neza ugasanga birashaka kuca bivyura izindi nzankano
Philippe wamusubiza iki Nkunzimana
na kamirinze arabivuze kwibagirwa n'umusemburo wo gusubira ubwo kamirinze inkunganiro byavuzwe na Winston Churchill yaravuze ngo nyine kwibagirwa umuryango wibagirwa usubira mu byawubayemo niba kwibagirwa ari umusemburo wo w'insubiracyaha aho kwibuka ahubwo ntiwaba ntirwaba urukingo ntabwo kwibuka ari ukuhembera urwango ahubwo ni ukugarira ngo ibibi byatubayeho bitazagaruka ariko nitubyibagirwa tukamera nk'aho bitabaye cyane cyane habayeho n'ubudahanwa nigutese bitagaruka mu wakabyarana ntavuga rero ntabwo imyaka 20 sima myinshi abayahudi bakorewe jenoside hashize imyaka 60 turacyayibuka ni naho haturutse ijambo ngo never again ntabwo ushobora kuvuga never again ushyira munsi y'umusambi ukabikora nk'aho ntabyabaye noneho abatutsi bishwe hashize imyaka 20 twebwe twakorewe jenoside ntaho twajya ndafite imyaka 46 imana ni nk'ubugingo mfite n'indi myinshi mbere ntabwo wavuga ngo igihe cyose mama ntiyashaje mama ni data ni ashaje yene mama ni washaje bisanzwe ngo bapfe urusanzwe ndabyibagirwa guturwa bafunze ese ko byibuka urakeka ko ari byo muhembero urwango cyangwa bizajya mugira abantu ngo mwoka byaramwe ibyambayeho tubite nk'akanuka bitazagaruka ukundi n'indi ceceka ntabwo ari wo muti umuti kuko twavuze ko kwibagirwa ari umusemburo wo gusubira cyaha ahubwo reka tugerageze urukingo rwo kwibuka
niko se muzima we hari umuntu witwa Kabizi uvuga yabitwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati impamvu muzima atapfuye nuko Imana yari ikimufiteho umugambi ibyo bintu urabyemeranwaho nawe
birangora kubyemera ese umugambi Imana yari ifite itageze kuri mama itageze kuri mushiki wanjye ni mugambi
aha
abantu bavuga ngo barokotse kuko Imana yabishatse ese bapfuye bo bapfuye kuko Imana yabishatse
aha
ni uruhe ruhare rw'uwishe niba yakoze ugushaka kw'imana niba imana yaravuze ngo bari abantu bapfe miliyoni harokoke mbarwa nkanjye uwafashe umuhoro agatema abatutsi yakoraga ugushaka kw'imana ntabwo mpamya ko uwapfuye yapfuye ko imana yabishatse ko warokotse yarokotse ko imana yabishatse cyangwa ko uwo wishe yabitumwe na shitani kiriya kigira ikibazo cyanjye nawe cy'abahutu bishe abatutsi ntazagire ubeta ko bishe bafutswe na shitani cyangwa ko twapfuye kuko imana yaduhaye abapfuye imana yabahamagaye kuko abishe icyo gihe nta responsabilite bazaba bafite ni ikibazo teratera cy'abahutu n'abatutsi imana na shitani tuzarekere ibyabo imana yaturemye iduha n'ubwigenge iratubwira twemerera kumenya ikibi n'icyiza iyo mpisemo gukora ikibi hafata umuhoro nkica abantu amana iba yambwiye nta shitani iba yaje
radiyo Ijwi rya Amerika
nta mugambi navuga ngo imana iziteho
yego
oya
ye ndibwira yuko nkunze imana yasobanukiwe n'uyu nguyu Kabizi wakubazaga ni cyari igitekerezo cye ko Imana igufiteho umugambi nibwira ko basobanukiwe noneho duhamagare Daniel Daniel wiriwe
wiriwe neza
ikibazo cyawe
ndaramukije batumiwe ndamwenda baramukije sana
yego
hanyuma jewe nari fise igitekerezo nagira nongereho kuri ibintu bijyanye n'ibintu byiho nyabwoko bibaye n'imiryango n'amoko byose hello
komeza ndakumva
navuga yuko ibyo bitashoboka yuko abantu babyibagira byarabaye n'imbeho nyabwoko byarabaye abantu ntibabyibagira ahubwo icyagomberwa ni uko kwiga kubana nk'abantu utabana nk'abantu kuko twese turi bamwe tuva amaraso kanatsinda ndetse nko muri ibihugu byacu by'akarere usanga kenshi imiryango imwe iwe yashatse iyindi nk'umuhutu agashaka umututsi bakabana none abana babavuka ko bacanyemwe boca bahita bicana ko usanga kenshi tuvukana turi amoko atandukanye cyagomberwa ni uko nuko bo twiga kubana twese hanyuma tukabana mu mahoro
ye Daniel
yego
urakoze cyane
ibyo kwibagirwa nabyo erega akahise ritukibagira turakibuka kugira ngo katwereke ngene twategura kazoza
ye urakoze cyane Daniel
yego
noneho duhamagare na muzungu hanyuma muzimaze kubasubiriza rimwe ndetse ndakeka hari na Nduwimana ushobora kuba ategereje reka bombi tubahamagare hanyuma muzima abasubirize rimwe muzungu wiriwe
mwiriwe kamere
ikibazo cyawe
ikibazo nk'ukundi
gusa
muzima abo abantu benshi bagiye bamubaza n'abarundi
n'abanyarwanda urabeshya
oya mvuga benshi benshi na benshi barabarundi
eh
kandi ibibazo ntibisa ibibazo mu Rwanda n'ibyo mu Burundi ntibisa yewe magaze mu ruhande rwa muzima mbere abanze atangira ubutabera hame vyinda bazina byo bizenye n'iki icyo nicyo kuzeke u Rwanda icyo nicyo 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 mbona cyiza ariko i Burundi ko bose mengo ni nko kwishurana biratangura bikagira bamwe aba ejo bikagira abandi bigasubira bagabona ni cyclic cyangwa tubona ivyo kubabaranira ivyo kwiyunga bishoboka nicyo tubona amakingana gumaho mengo no kwihorahorana kwihorahorana ipo ni ka contraire rero no mu Rwanda kuko ni n'abana mu Rwanda n'abana bafutubaruze bice batuye ba rero muzima ariko ayo yasobanurira izo muzima ariko aravuga Filibert ivyo avuga nta muntu ashobora kuvyumva n'umwe nta murundi n'umwe la formule ntiyo bimwe nko mu Rwanda ntashobora gukoresha la meme formule muri vérité et conciliation formule ntiyo bimwe kuko byatandukanye meme na cause de conflit
impamvu izo ibyo bibaho ntabwo ari zimwe
problemi tari imwe na solution ntibimwe
yee
bako bavuga ngo kure kuyane bobo kuri kwihana bihashoboka kuko barahemukiraniye entre rehutu ariko mu Rwanda n'abahutu bahemukiye abatutsi
kandi muzungu
nivugira biwacu mugombwa nivugira biwacu gusa nge nivugira ibyo mugombwa nivugira ibyange ibyo bindi ntumbaze
yee muzungu reka duhindira aho ngaho hanyuma duhe n'ijambo nduw'Imana hanyuma muzima abagire agire icyo babwira mwese hamwe
oya nagomba namwibariza ico gitaba aho umuntu yagisanga nimba ari online
gi oh yego ubwo arabyumvise araza kugusubiza
ku muntu yatubona online cyangwa kikubona muri library u.biblioteque mwana
kibuye ye araza kugusubiza tubanze dufate nduw'Imana urakoze nduw'Imana
Thomas Kanindi muraho ngaha ku bya America
urakomeye
yego turaho ngaha mu Burundi turashimira Imana turashimye
uvuge mu magambo macye cyane ikibazo cyawe
yego igitekerezo cyiwanje cyakuvuga cyakuvuga ku icyo gitabo urabona turabye nk'igitabo cyo turabye icyo gitabo yanditse kuko turabye ari ubwicanyi bwabaye 93 ni 97 na kangana none ganya kuba mwebwe ko turabona bamwe bishe ubu kugeza ubu bataremera ko barekuriranira ahubwo icyo nosaba awo mutumire arakwe kuraba nk'uyishe 93 cyangwa 97 na kangana akaraba nk'uwo yiciye yishe akamusaba ikigowe kuko gusaba ikigongwe ni byiza kuko dushaka ko kurekurirana byoba byiza kuko umuntu agasaba ikigongwe yiciye uwiwe
nduw'Imana urakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda
urakoze cyane
yee muzima we wabumvise rero Daniel Muzungu na nduw'Imana ariko cyane cyane Muzungu we arara kubaza aho yakura igitabo cyawe
ya igitabo cyanditswe mu Burayi turimo turagerageza ndabiri yacyanditse irimo iragerageza kuba yakigeza mu Rwanda kugira ngo babashe kukigura
ariko muzungu n'uwo mu Burundi muzungu n'uwo mu Burundi ubwo se no mu Burundi kizagerayo
ya i Burundi ntabwo ndinze buriya abanditse ibitabo byo naranditse ariko nta maison d'édition niyo ishinzwe kukigezaho kigomba kugera icyo namusabye nuko cyagera mu Rwanda ikindi amubwira sinzi ubushobozi buri mu Burundi niba bashobora gukora kukigura kuri interineti kuko kirahari kandi iyo ukiguze kuri interineti barakikugezaho kuri aderesi wabahaye ndazi ko bitoroshye ku bantu bose batagira amakarita de credit niyo mpamvu mbabwira ngo kizabasha kugera byibura mu Rwanda babe bakigurayo i Burundi abantu bose nazabaza niba hari uburyo bakigezayo nibishoboka nange bizashimisha ko kigera hose
nuko hanyuma rero hari n'uwavuze ati ibyo mu Rwanda no mu Burundi biratandukanye, ati mu Burundi ho nukwihorahorana nukwihorera, mbese bamwe bica abandi abandi bagahindukira bakica abandi. Ati mu Rwanda siko bimeze, ati n'umuti ruru numwe ntabwo n'impamvu ari zimwe. We wamubwira iki?
Nishyiramo ko tutabyumva kimwe cyane, kuko n'impamvu Abarundi bihorahora bahora muri ibyo ni uko habaye ubudahanwa. Abishe muri 72 ntibahanwa, abishe muri 88 ntibahanwa, basinye amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi bwakurikiwe n'ubudahanwa. Abishe muri 93 ntibahanwa. Muragira ngo bigende gute ko ari ibyo twavugaga ubudahanwa no kwibagirwa? Kuko mu Burundi baricaga barangiza bagakora nk'aho ntacyabaye, bagakomeza nk'aho ntacyabaye ntibanabivuge. Nyine habaye za politike zo kwibagirwa, politike zo kudahana. Rero nkavuga rero ndi ubanza ari cyo gituma bahora muri ibyo. No mu Rwanda abishe muri 59 ntibahanwa, abishe 73 ntibahanwa, abishe muri 90 ntibahanwa. Uwagira ngo bavurumene ngo kongera gute muri 94. So ikigayo ntabwo mvuga ngo ntibisha imbugambuga n'imvuka ni hafi ya nteza amarangara. Nakuranye n'abarundi b'impunzi, abo bantu bari iwacu kubera ko hari justice iwabo, kw'ababicira badahanwa, kw'abatuma bahunga badahanwa. Nk'uko nk'uko n'umuryango wanjye wari warahungiye i Burundi kubera ko mu Rwanda hari ubudahanwa, hari kwibagirwa, kutavuga ibyabaye, ahubwo ugasanga ndetse uwiciwe ari nawe bagerekaho ibyago byamubwiririye. Nkavuga rero George ubutabera, yego se wa muti uvura indwara zose, ariko byibura iyo uwishe ahanwe ntabwo yakwigisha umwana we ko yatungwa no kwica Abatutsi ngo anyaga amasambu yabo arizo inka zabo atungwe na krimi, kuko azamubwira ahubwo ati kwica n'ibibido igihano ngiki.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabona tugenda twanzura iki kiganiro iminota iragiye, gusa nagira ngo mbwire Giovanni Nkunda na Octave na Keza Khalid banditse bavuga yuko kwibuka bitagomba kuvaho, kwibuka ni ngombwa kandi no kubabarira birashoboka, bose babyanditse barahuza rero na Muzima. Muzima we, akantu gato cyane wavuga wanzura ni akahe? Gato cyane
navuga ngo ndashimira abamfashije kwandika iki gitabo, ndashimira abazagisoma. Ntibazabone yuko mu Rwanda habaye ibibi gusa, bazibuke ko n'ubushobozi bwo guhaguruka tukanga guheranwa n'urupfu, tukiyubaka, tutibagiwe ibyo twakorewe ariko ntiduhereye, ahubwo tukatwaza tujya imbere ko bishoboka. Urebye u Rwanda ntabwo rukiri amatongo, ruriyubaka. Ntavuga rero ngo umunyarwanda afite ubushobozi bwo kwisenyera, ariko afite n'ubwo kwisanasana. Iyaba byashobokaga tugashyiraho ingamba zikomeye zituma kwisenyera no kwicana binyamirana, u Rwanda rwaba paradizo, u Rwanda ruzatera imbere. Ni ngombwa ko ubutabera bubaho, ni ngombwa ko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwubahirizwa, ni ngombwa ko twirinda ikintu cyose cyadusubiza inyuma, kuko dushoboye no kwiyubaka. Ntabwo turi ba bantu bahera mu gahinda, turatwaza tukiyubaka, kuko dushyira imbere.
Yego Muzima rero Philbert, ndagushimiye cyane gusa muri iki kiganiro uduhaye. Nagira ngo mu magambo makeya duhereye kuri iki gitabo cyawe Imbibe de leur sang gravé de leur nom, ubuhamya bwawe bwite bw'ibyo wabayemo bakakwica ntumpfe, utanga n'akarorero, utanga inama, kuvuga, kwigisha ibyabaye kugira ngo bitazagaruka, ubutabera bugomba kubaho, gusaba no gutanga imbabazi nabyo bigashoboka bivuye ku mutima. Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, mwese uko mugana rwose, ndabashimiye. Philbert Muzima, nawe nongere ngushimire. Mwese mugire umugoroba mwiza.